Bala bala. Singa singa. Yes, yes, yo.
Tongo records,
check it.
Be London.
Umeme unatisha usiguse. Huko insta mapicha usirushe. Shisha usivute. Na mandonga mtu kazi mzinyuke. Bicho kama nazi lizibuke. Nimekula dona na mapanki ya sangara. Diego Maradona sina chenga za papara. Nangara, maneno sokoni haji manara. Lete gongo, lete komoni, haina madhara. Kuminyiana pump, kuzibiana tundu. Kuvunjiana chungu ni kutiliana gundu. Tanga na Zanzibari kazi kuliana kungu. Zikitoweka fahari ni kukimbiana ndugu. Milele daima nipo kwenye historia. Na hapa ipo inatolewa pisto hia. Hija za mahujaji, madini ya buzwagi. Nani kakudanganya kuwa majini haya uzwagi? One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. Mistari minki mingine na iweka kwenye store. One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. Mistari minki mingine na iweka kwenye store. Kata simu nipo site ununio. Peni hainaga ufutio. Weka makini kia kwa chujio. Marapa wenu na timua mbio. Kila kona vilio, sindio. Tumesha baka sana balale. Grasshopper, taspota. Bossi wa manesi doctor. Kufeli mwiko tia bia kwenye glass vodka. Kufika nilipo watasafisha sana nyota. Tapia yangu mbaya ipake rangi. Ili wakone hauna baya wape bangi. Usiwapake show, usiwapake mavi. Mambo yao yaendele kuflow wape razi. Watu wa mageto kuyona kesho kimungu mungu. Sitaki tena penzi la recho kizungu zungu. Ni miba ya nungu nungu. Mapicha picha sister sister ukija kichwa kichwa unapigwa rungu rungu. One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. Mistari minki mingine na iweka kwenye store. One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. Mistari minki mingine na iweka kwenye store. Mashetani ya kiniona ya nachimba ya nakimbia. Na tinda na wavimbia. Sinza na wakimbia. Simba na wachinjia. Binja na wapigia. Zile mechi zimeshindikana na washindia. Kulia lia njani mekataa. Wanatamani kuona napigika. Nimechakaa, nimefubaa. Maji kupwa, maji kujaa. Na watangulia mbele mtani kuta shujaa. Wazazi wakikunja haupiku wali nyama. Wadwanzi wakikunja haufiki mbali mwana. Kubaniana, pamba kufaliana. Jakali bado mnazidi kuzaliana. Michano naipeleka kwenye soko mbishi. Demu wako napelekwa koko bishi. Usilete mambo ya kitoto miss. Unaweza kapewa vitasa vya moto snitch. Chunda bad. One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. Mistari minki mingine na iweka kwenye store. One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. Mistari minki mingine na iweka kwenye store. One for the money, two for the show. Na wakilisha ukonga sio ilala kariyako. One for the money, two for the show. Singa singa Maradona komando.